Ngoba ndiqila umvulo necawa andina lokuthandaza Ayinansa yazi ndincede nkosi yam Izinto zam zithanda ukumbitha Ilo jwala mae, ilo jwala andina lokuthandaza Yeah, yeah. Diego, Ujwala, Gobadi Kila, Umvulo, Etao, Andina Lelo, Utandasa, Dina. My Lord, when you can't hide